Matɔgɔma ka da sanji wuli k'i fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ ka fanga tɛ karaba samalen seyidu ka da sanji wuli k'i fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ fanga tɛ karaba mama matɔgɔma ka da sanji wuli k'i fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ fanga tɛ karaba samalen bakari keyita wuli k'i fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ fanga tɛ karaba jigin tanu jigiya i bolo kɔnɔ fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ fanga tɛ karaba falatɔlu jigiya i bolo kɔnɔ fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ fanga tɛ karaba misikinalu jigiya i bolo kɔrɔ fanga tɛ karaba hali bilen ma dɔ kɛ i bolo fila kɔnɔ fanga tɛ karaba.
Likey.